Hata sama nimepewa nguvu mamlaka ya kukanyaga nguvu za giza. Tena nimejazwa na Roho Mtakatifu, nimo ndani yake, Yesu ndani yangu. Walio upande wangu ndio wengi kuliko maadui. Siwezi shindwa, siwezi zimia. Walio upande wangu ndio wengi kuliko maadui. Siwezi shindwa, siwezi zimia.
Thank you.
you are anointed with fresh oil. Do you believe that? That's what he says. Yeah. This is scripture we are singing. Look, I have been given power. There's so much power because the spirit that raised Jesus Christ from the dead lives in me. Yeah. Tazama, umepewa nguvu mamlaka ya kukanya. Umechaswa na Roho Mtakatifu. Yuko ndani yako. Yesu ndani yako. Walio upande, upande wako. Ndio wengi kuliko maadui. Huwezi shindwa. Huwezi zimia. Wanaokuzingira. Wanaokuzingira ni wengi. Eba, huwezi shindwa, huwezi zimia. Come on, celebrate the Lord.